Kubetsa magosana ndi mvereni mapilikaniro anu ndibwelekeni uthenga wanga ndiloleni ndikugawireni ndango irulukirapo mpano nane kuti ntchito imalipidwa molingana ndi cholinga ha ambiri akugwira ntchito inde koma ambiri akugwira ntchito akubetsa inde ambiri mwambiri akugwira ntchito akubetsa ntchito inga chepe inga kule ikalipidwa molingana ndi cholinga kugwira ntchito ndi cholinga china chosakhala kumusangalatsa Allah ndikubetsa ndithudi ambiri mwambiri tikugwira ntchito tikubetsa kupanga shahada kukhulupirira kuti Mulungu ndi mmodzi ndipo Muhammad madaliso ndi mtendele zinke kwa iye ndi mthenga wake shahada ndi shahada ayo kupanga ndi kupanga kupangira amuna anu akuti akulowa chisilamu polondola amuna make chiyembe mukubetsa bambo achiyembe sana ayambitse chipembedzo inna dina inda llahi lislamu ndithudi chipembedzo chowona kwa Mulungu ndi chisilamu simukulakwitsa simunalakwitse polowa kubwerera ku chisilamu chipembedzo chomwe munabadwira kumayeretsani sinthani cholinga lowani ndi cholinga chomusangalatsa Allah mukalowa polondola bambo achembewo make ndithu mukubetsa swala swala ndikiya ku janna janna mwini ndi Allah tsono swala yoswali poopa bambo anuwo ndiyotani janna si ya madhalawo janna ndi ya Allah osa swali ndi cholinga choti tikuoneni kumachita kuswali pasimento okumbika muzikita akuti ibwere msanga si jida tidziwe kuti akuswali akaswali kumanga kuti hala tidziwe kuti leronso anabwera wakulu swala mukuswali chimodzimodzi inde koma cholingacho sinthani muswali poti analamula ndi Allah ndipo akakulipireni ndi iye mukaswali ndi cholinga choti tikuoneni ndithu big mukubetsa swaumu kusala mukusala ndipo mukasala timadziwira kankhope kanu kufora timilomo tanu kutuwa kusamba simusambanso kuopa kuti muone kanyonga ndithu athu sadziwa kuti mukusala sha imani yakwera chambali imani hai ndi negative 90 wawa kusala koti tikuoneni kuzikupindulirani kuti ife tikuonani koma kwa Allah palibe mukupeza kupatula njala yokha salani kuti mumukondoletse Allah osati ife poti mukakondoletsa ife mukubetsa chopereka chaulere zaka zaka mukupereka zaka koma mukapereka dziko limadziwa kulengeza kuti aujeni mukawaona asintha trauza ndawapatsa ndine auro asanyangwe kamala yavalako kanalikanga ndango apatsa anzanu akamuyamikira nzanu hijabu munampatsa ija pompopompo kuulula osaugira mtima akuti kungoti ineyo ndimatha kusankha sinanga ndampatsa ndine inaliyanga chiyemwe ali ntchito yanuyo mwabetsa aujeni akanafa chipanda ine kuathandiza ndi ndalama kuti agule ufa koma mwene mukubetsa nanga kumachira kumukumba choncho nzanuyo ndi chopereka chaulelecho nyumba ija ndithu akanasamukamo chipanda ifetu mani kualipirira iyayi amango etu si choncho mukubetsa chopereka chaulele salengeza mukubetsa perekani pomukondoletsa Allah ndiso kuti akakulipireni ndi iye mukamati ife sawabu tikungokakwasa aujeni aja ndi mango adyetsa ndi ife mukubetsa ndithu ambiri ntchito kugwira akugwira koma akubetsa iyetuye ntchito iliyonse yomwe imachitika ndi cholinga china chosakhala kumusangalatsa Allah ndikubetsa kuvala hijabu yabwino ino yosakhalaso ya chinkhongo chokhwachi sachija koma cholinga chanu chili chionetsero anthu akopeke akodwe kumeneko ndikubetsa kuvala zovala zabwino ndi cholinga choti anthu asokonekere mitu ndi maonekedwe anu ndikubetsa kusunga ndevu ndi sunna koma ukasungira swaga ndithu bro kubetsa kulipo kuluza mpamba uli nawo samalani fashion isakhale cholinga koma cholinga chikhale kumusangalatsa Allah poti kupanda kutelo ndithu ndikubetsa samalani pajanso andione andione anayiwala kuti wavala mkanjo okha mkati sanayike montoja ndi mkumakhala ndi sangala zojowajowa sha ntchito yozionetserayo ndikubetsa inde kulakatula kuyimba manashidi ndi zolinga zina zosakhala kumusangalatsa Allah ndikubetsa ntchito zogwira kuti akutameni akuoneni akudziweni ndikubetsa eyetuwe ntchito iliyonse idzalipidwa ndi cholinga chake tiyeni tiyeletse zolinga tigwire ntchito ndi cholinga chomuopa Allah cholinga chomvera Allah cholinga chomusangalatsa Allah kuti mwina inshallah mathero ake kakhale janna poti tikapanda kusintha makosana ntchirozi ndiye kuti tikubetsa tikapanda kusintha kusamala ntchirozi tizingogwira koma tikubetsa